shining star. Why you hurt me? Why you hurt me, baby? No put us up. No put us up on me. Girl, I miss you, say, yeah. Muti mahruru mampura. Ogu mwana ni kwa ikara. Anazala wa mimi masikini. Ana break my heart ya lakini. Mpuri hali Bukurana na bali. Omutima okutama bibali. Hey, baby why kale ngumia. Mpone kutitira. Nimukirima. Kwena kumurikirwa. Niwe laiti. Niwe laiti yange. Niwe laiti. Yere rasiki yange. Why you hurt me? Why you hurt me, baby? No put us up. No put us up. Chwa no kenda ki. Bona unanivunya moyo wangu. Bado na kupenda njo kwangu. Lero kemfunire. Lero tinkuleka. Zina munole. Zina mama zine ntogoro. Zina munole. Hey. Nka mama. Teka mungata tekiti nisa nikuove. Hey. Mungatata Geria kwata munga mama kegilasi nikuondiva. Hey. Nikuenda Muzizi na mwitanzi kekuikia bubirioma nikukonza. Bubirire mebya mama na tata nivitunda. Why you hurt me? Why you hurt me, baby? No put us up. No put us up.